7 Heaven Music. I'm gonna bless it up, put it down, and soul to the world, you know. Nachi, alongside Guardian Angel, you man, I want to talk about my Jua. Ooh, Shaka.
Jua, yaliyo moyoni mwako. Shadai, tena nafuta machozi yako.
Dunda, machozi yanakutoka. Mungu ana plan na wewe, usiwe na hofu wewe. Aliko kutoa ni mbali, unakoenda ni mbali. Jifunze kuwa na imani, kuwa na imani. Subiri, subiri ya kwa imani. Hautodumu kwenye ihali. Ahadi zake hazidumiki milele. Hali zote Mungu yupo na wewe. Ahadi zake hazitumiki milele. Milele, milele.
Jua yaliyo moyoni mwako.
Shadai,
tena nafuta machozi yako.
Meshindwa kutulia, vumilia. Mungu wana kushugulikia. One time in a kiss time, wote wata sangilia. Sangilia, ona sarali ya sanai. Hey, na mwisho wea kapata mwana. Mungu amesikia, ombi lako amesikia. Mungu amesikia, ombi lako amesikia.
Natuwa ya liyo moyoni.
I'm not sure.